ngibingelele nithokoze futhi ngwamukele engosini yethu eFresh ngingusibonelo Bhithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kulo mhlaba osheshayo la khona unga-oda ukudla nge-smartphone bese thushu nakho kulethwa kuwe ungakapheli ngisho 30 minutes. Kubukeka kungavamisi ukuzipha isikhathi sicabange ngesikhathi esedlule. Izinto ezinhle, izinto eyisenze sayilaba bayibo namhlanje. Namhlanje ke esikweni lamaChina usuku lwesiko lokushanela amathuna basho njalo. Manje kithi esingeyisoli sizwe kuzokala kuthusa ukuthi ewu kushanela amathuna wenze njalo. Kodwa kizizwe ngezizwe ezinamasiko aso amahle namabi. Kodwa ngokwesiko lalesi sizwe esingamaChina abantu basuke bekhumbula abazali babo asebashona oninakhulu noyisemkhulu. Bakwenza lokhu ngokuya emalibeni nezihlobo bese bashanela amathuna abazali babo asebalala. Kulisiko elikhumuza laba abasaphila ukuthi bangakhohlwa ngumlibe wobuhle nezibusiso abanazo ukuthi bayithole bezalwa ngabazali. Impilo ayiqalanga ngabo. Ngiyayibuza engabe kangakanani ucabanga ngalaba asebalala. Hayi ukukhuluma nabo, ucabanga ngabo. Labo abakucabela indlela, ababa neqhaza ukwenza ube yilokhu oyikho namhlanje. Yabone bani? Kungenzeka ukuthi umthela wabo awubanga ngomuhle wonke, kodwa ngale kokungabaza iningi lawo wawumuhle. Kubhala uPaul umpostoli ebhala uTimotheu wayemusha esamthwasisa emsebenzini wenkosi. Esibili kuTimotheu 1:5-6. Ngikhunjuzwe ukholwa ongenakuzenzisa okuwe okwahlala kuqala ngonyoko okhulu uLois nakunyoko uEunice. Yebo, ngiyethemba nakuwe. Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvusa isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Unina khulu kumbugogo kaTimotheu uLois nonina uEunice baba nomthelelo omkhulu okholweni lakhe. Ungabakhohlwa labo abahambe ngaphambi kwakho. Kukhumbule abayidela ngakho beyinikela ukuze ugcine ube yilo onguye namhlanje. Enhlizweni yakho bahloniphe. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke. Sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.